asubuhi imefika. Ah, Sheela Fashion. Sasa balike je palande mawa umaru
na wili wakidanana nasimama na
tia neno espace fumwetu ifafu
na tia neno
eta sisem maseba masela
na muomba Mungu azidishe adunishe.
Kinya James Lega Tanzania, tujo maniki leve mabata. Wanapendisha mabango iliwari,
mchina langu wanagoza hivu.
Kama jeshi ya Libya,
mambari kemoto
afamu hiyo. Makelele yenu aitishe muyo wangu.
Frank Mungoso
Shima, kikijiki na kar, watu wa musara. Mwazumi wanga ao, mwanafiki wambia Sagalili Musa Mbaraka Hatman Production. Muni yache mimi na ye, tuishi mapenzi yetu. Alianza toka zamani.
Ruma 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 ruma,
maneno yenu hiko inapita hewani.
Mwisho wangu Mungu ndiye anajua. Christian Bella, Papa Jordan Zoe.
Boss of the Boss International.